bendicinga abukubominga bendicinga ndivalelekile bendicinga ndivalelekile bendicinga abukubominga bendicinga ndivalelekile bendicinga
Bendicinga ndivalelekile.